tatizo jina lake, alinkao kimdomoni, taswira ya sura yake, alintoki kichwani, mapenzi na raha zake, mazimisi jamani, matashtiti mahaba yake, aminima ranotoni. Kama shida pombe, niko tayari kuwacha, aje tu ya malize, si sawa miku niacha. Kama shida pombe, sigara naacha, aje tu ya malize, si sawa miku niacha. Funika kombe mwanaramu apite, kosa gani kubwa lisisameke, nambie basi japo nijirekebishe, hii hali inatesa nitakuja nife. Kama shida pombe niko tayari kuwacha, aje tu yamalize si sawa miku niacha. Kama shida pombe, sigara naacha, aje tu ya malize, si sawa miku niacha. Money.